America's finest. It's none other than DJ Bunduki, the champion.
Just tilting on the beat.
Mapenzi wawili watatu wakiongezeka sopoa. Menshika kili na mwili mzima umenikomoa. Haya naga siri hata uyaficha yatajitoa. Leo nakiri nikuonapo moyo wangu napoa.
Support it from your mama. Support it from your mama.
I close your eyes from your papa.
Close your eyes from your papa.
Siyo siri mi nimekufili kwa sumeni kili woman. Dakika mbili umeni athiri siwezi subiri.
I just wanna take you home. I just wanna take you home with me. I just wanna take you home. Oh, I just wanna take you home with me.
Sababu ya umasikini lazizi, oh yeah.
Na
Lakini siko salako ala silami Ajua ekamili tilo ni baba mungu maulia Lakini siko salako ala silami Ajua ekamili tilo ni baba mungu maulia Maulia yetu ya umasikini iko siku mpenzi tutawini leo mpenzi tunalala chini wena kesho tupo kitandani jikaze leo tuende kwa miguu kesho tunagari barabarani inabidi ukaze moyo Maria wewe usije niwacha pweke Maria bibi inabidi ukaze moyo Maria wewe Ni wacha pweke Maria Oh yeah Masikini sikile mama tatizo ya dunia Ya pasa kufumilia Oh Niyo mambo ya dunia Iko siku ya tatulia Penzi wangu fumilia Oh Masikini sikile mama tatizo ya dunia Ya pasa kufumilia Oh Niyo mambo ya dunia Iko siku ya tatulia Penzi wangu fumilia Oh
Maria
Kiba
cheka cheka kweli uko juu.
Songa mbele, mabraka tuazipokea tele. Kila tunachofanya ni lazima tusepe. Sitaji mwingine isipokuwa we. Achana nao hane we tusepe. Tule bata yani mpaka wafyate. Full kipupu yani mpaka wadate.
Dance lako kwangu bakubwa, menishika kimaba. Wendo wangu mahabuba. Bila we, nitanguka mi.
Oh yes, moyo umeshindwa kujizuia. nobody. Ha, mi no president is your cancela.
Cancela,
tu connecti kama antena.
Antena,
nitakupa penzi la kisela.
Kisela,
nitakupa penzi la kisela.
Sura shepu wa mzuri, nakubambia so sufuri.
Nata, nata, minakufata, fata. Mama, basi biringa biringa mama,
basi desi baby, pole pole slowly, kama unapiga deki,
sichana mutoni uwe, pore pore mama, enda here una deki,
I'm gonna be
urembo wewe. Kikushika basi na wewe zuko. Kikushika basi na wewe katie. Kio chako hivi. Kisa push it lady. Napenda unavyo katika. Napenda unavyo zungusha. Napenda unavyo katika. Toto kwako nimefika.
Nipende fast kujilezima. Unavuka tonga kuchizo na nimaliza. Unanichizisha. Acha mapepe cha mapose. Nipe mapese. Nita kushika me.
Umeniganga,
umeniganga,
mami,
umeniganga,
yoni sisiki, wapusi. Jackson Stars Entertainment.
Moyo wangu umesharidhika, nimeshapata mimi anayenipenda. Moyo wangu umesharidhika, nimeshapata mimi anipenda. Wangu mahabubu, nzuri zake tabia, nikiwa naye naona raha. Anaponikaribia hujisikia tu nafaa. Toka kiunoni hadi magotini, ni mzuri jamani. Wengine sioni wala sitamani, siutani. Toka kiunoni hadi magotini, ni mzuri jamani. Wengine sioni wala sitamani, siutani. Mimi sina pa kushika, marafiki wao wakawa wala nicheka. Na shukuru leo mina furahika, nimeganda kwa kona wala sito banuka. Na furahi sana mimi kuwa na we, yeah. Hey, niwe nari walo, nitakufa na we. Toka kifuani, hadi kitovuni, ni mzuri jamani. Mengine sisemi, yako mwangu moyoni, ni wacheni. Toka kifuani hadi kitovuni, ni mzuri jamani. Mengine sisemi, yako mwangu moyoni, ni wacheni. Na wasi ni yako nafasi,
penzi watulia,
hata waje warembo kutoka Urusi.
Sito baba ikia,
cheza cheza kidogo, rusha rusha kidogo, cheza cheza kidogo, rusha rusha kidogo, penzi cheza cheza kidogo, wakuone cheza kidogo, penzi rusha rusha kidogo, wakuone rusha kidogo,
loko
loko loko.
Africa's finest, it's none other than DJ Bunduki, the champion.
umepata mwingine mina yes. Oh, mina yes. Umepata mwingine mina yes. Oh,
maradhi haya mimi kupoa. Oh, daktari ni wewe. Ujue nikifa utalaumiwa.
Entertainment.
Nice poa, mapenzi nimeloa.
kucheke acheke 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 tu
mama
acheke 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 tu
hey producer Tati KG Records skill ta muziki na nazi warere
acheke 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 tu acheke 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 tu
Kushoto kulia, kumbe unaweza Twende kulia kidogo Twende kushoto kidogo Kulia kushoto, kushoto kulia Kumbe unaweza
Unaweza, unaweza
Unataka midundo midundo, mina kupa midundo midundo Ukitaka midundo midundo, mina kupa midundo midundo Usicheze kama jana, sinje watu wakapigana Watu walikanyagana, na mashati kubutana
Wow, utafika mwisho wow. You are my sweet, you are my love. nipe mapenzi.
Mimi sio kama wao, utafika mwisho wao. Now I see you my love, nipe mapenzi.
Wacha waseme, waseme be,
hey.
Wacha waseme, watulali kwao.
mapenzi nikueleze mambo mengi leo nitaka nikujuse kitu gani kilichonivuta kwako
kwako
nieleze penzi wangu sinyamaze siogope na waseme wapakaze
sura yako hey, yeah kukusapo moyo jawa sikitiko
sikitiko bibi oh, oh.
Kukusapo moyo jawa wasi wasi bibi masikitiko yeah
yeah nami uwa isijiwezi nikukusapo usingizi sipati na itaji kifuwa chako ili niweke kichwa
Ila endelea kuwa chapa fimbo. Mimi ni wewe,
umeniweza, hakika penzi lako kwangu nilo dao. Sotele, sitoteleza, na wala kwengine kamwe sitopa gao.
Wabaya wakitusema, tuachie, penzi lisije kuzama. Siweze kutuandama.
Kipenzi changu ebu simama, minataka kuona ukikata.
Segede,
unanipa furaha sana, malewe unapolisakata.
Segede,
baby selebuka na mimi, huku ukinikumbata.
Segede,
wajinga watasuba.
Segede.
Kupenda, hata iweje siwezi kutenda. True, oh. Utaponuna nuna, nitae kubembeleza ni mimi. Mwili utapouma, huku kukanda ni mimi. Wewe ndo kipenda, oh. I just wanna give you some more. Don't you let me and go. Honey, utaniumiza, oh. Umeniwe, umeniweza, hakika penzi lako kwangu ndilo dawa. Sotele, sitoteleza, na wala kwengine kamwe sitopa gao.
Wabaya wakitusema, tuachie.
Baby relax, relax, relax,
wachunie. Tuwapanguse mapema, watulie. Wasiweze kutuandama.
Kipenzi changu ebu simama, minataka kuona ukikata.
Segede,
unanipa furaha sana, malewe unapolisakata.
Segede,
baby selebuka na mimi, huku ukinikumbata.
Segede,
wajinga watasupa.
Segede. Baby, what you feel? You got to see.
She got.
Superstars Entertainment.
Talent Itsungurirwa.
Sana hizo zako pozi zimekwenda kozi.
kale ongo baby girl ni kale wako balosi Junu kiregerege kama pweza Kila nguo unayova unapendeza Sije masidi wakakutongoza Wakikunya kuwa watani umiza
Ah yes, my up ni kuri Ah yes, my up
Pea wila muzo
Ah yes, my up ni
mama
Ah yes, my up
Shake it, shake it, shake it.
Niko nae kazi mia kichizi Tumemaliza mwezi kama kawa makazi Kila siku kuku kwa viazi ganazi Kisha anasema uwe kazi kila nazi
Step to the right, step to the left Sikila nazi maselali na bamba bamba
Step to the right, step to the left Sikila nazi maselali na bamba bamba
Step to the right, step to the left Sikila nazi maselali na bamba bamba
Step to the right, step to the left Sikila nazi maselali na bamba bamba
It's criminal to let your body move like Nyuma lifu kusuko makino It's criminal to let your body move like Nyuma lifu kurichira chunu Mama njimi
Ah yes, my opinion
Mama njimi Mama njimi
Ah yes, my opinion
I'm
Mama DJ, Fupera DJ, we. Cheza nami mwana mama, nimekuchagua wewe uwe wangu. Cheza nami leo mwana mama, takutakula uwe ukale wangu. Nimevutiwa na sura yako, figa yako mama, we dance with me. Shaky shaky, we dance with me. Kata kiuno, we dance with me. Mwana mama, we dance with me. Siwa, ningekuwa nina pesa, ningekuoa wangu malaika. Ningekuwa leo nina pesa, ningekuoa we malaika. Nimevutiwa na we mwana mama, za kutagula uwe mrembo wangu. Nimependezwa na we toto ndogo, na malaika le na we mtoto mama. Nimevutiwa na sura yako, figa yako mama, we dance with me. Haya twende, we dance with me. Kemula mega, we dance with me. Shaky shaky, we dance with me. Nasema nawe DJ we, DJ we, usilale DJ we, tupe ngoma DJ we, DJ we, tujirushe tokosha.
We DJ, hakuna kulala, hakikisha twajitupa kujimwa. Kononi nimebeba nyama choma na mishikaki ya salad. Uchitongagika, rizo anarira, kana rakuhenda, anashikitika, we anashononeka. Na katani, zawadi na kalama, matagwirana, mihendeze, minu fina ni luma, fina ni ocha, ye zawadi kufina na kalama, sinara kuhenda, minu nukwira tama, namba haya, minu e namba sawa, namba haya, minu e namba sawa, namba haya, minu e namba sawa.
Wamepigwa na butwa, alibini kochu ya jukwa. Na waburudisha, furahisha, na warusha miha. Ho ho ho, haya we ho ho ho. Nasema ho ho ho, kina dada ho ho ho. Kina baba ho ho ho, hey. Twazi benda, ziki china china, hiya, huwa. Twazi benda, ziki china china, hiya, huwa. Oh 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 yangu mi iburudike. Shaki baby we kata kiuno we pithi wangu mi hahe hahe. Oh 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 asena oh oh oh.
Thank you. Ali B, DJ Hami, Nabs Entertainment.
Highway, mama, highway,
highway.
Salimia
You're the